box store. Palwa mu acton nyonyo mukwano ningiza mpulira mutwenga muzika puliro ningiza munda muri mu mutima wanzibu damaso holy opena mukwano jendi toina chonga baka kisi kampe chobula mubwefera nange neyagaleko ngari murubiri mengo nange neyagaleko mukwano kapozikeko mukwano wewo wekulabira kapozikeko mukwano wewo wekulabiranga mukwano wewo wekulabira kapozikeko mukwano wewo wekulabiranga nanyigiriza mutima era nkugambe y'obugambo ngatonagala mulyango ogw'omutima era nenenyigiriza mutima era nkugambe y'obugambo ngatonagala mulyango ogw'omutima atilisitika pizaaga mukwano nga tonagenda omutima guli mukalega olwetunulayo mukwano ogulega kozesa saini ebimu olw'omukwano gogunditaiti mbanga avuga kaiti ngatuteko muti gwa paini kozesa saini ebimu olw'omukwano gogunditaiti mbanga avuga kaiti ngatude ku muti gwa paini mukwano wewo wekulabira kapozikeko mukwano wewo wekulabiranga mukwano wewo wekulabira kapozikeko mukwano wewo wekulabiranga mukwano go nalema nokukola mukwano go mukwano go kade yakempulula baby we so tinde mumubirire mutimo netinde oremero kwechanga kuluna kulumbaganga tetuse wa 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 oh holy my choice otemya 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 nga lose loise mukwano my choice ndia kukwagala paka 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 kozesa saini ebimu olw'omukwano gogunditaiti mbanga avuga kaiti ngatuteko muti gwa paini kozesa saini ebimu olw'omukwano gogunditaiti mbanga avuga kaiti ngatuteko muti gwa paini lalala wanzibuta maso holy opena mukwano jendi mukwano wewo wekulabira kapozikeko mukwano wewo wekulabiranga mukwano wewo wekulabira kapozikeko mukwano wewo wekulabiranga.